Hello. Hello, Shida. I'm from Masada in Tanzania. Shida, what the? Chicken thing.
Yeah.
Hey, yo.
Masai Land.
Tanzania.
KB. I'm from Masai Land.
Masai.
Tanzania. Masai Land. Let's go. Mina jilinda kama sai na manga.
Ole.
Mina jilinda kama sai na manga. Mina jilinda kama sai na manga. Mina jilinda kama sai na manga.
Ukini hona kamba nigga. Ola. Siki na itaji. Hey, nigga. Ukini hona kamba nigga. Ole.
Losigaje kinyonge, bonge la mori, asubuhi mtori, yoni kwa mama kimpoli, oh. Nigga, I'm sorry, kuna mutu na nidai, tona neti mori, sina plani B. Mzee usijiloche, leo niko bwina, sitowi tu silolote, ishi maisha yote. Maliza ngwe, desi ndi sombe, kibosho ngwe. No kiki, yeah man, no lifty, yeah man, VPC, yeah man. Respect oh, no DC, yeah man, no snitchy, yeah man, we PC, yeah man, secreto. Tumia hela ikuzowe, zishe tukuzome, fulia ujione, hey. Shele kila tale, toto ze, pedeje, una kitu ntembeze, na isi poda bro. Ni lukaria, kija kishoga bro, una ukalia. Unajifanya kaftu, unakulu mangia, leo ni kuzika pia, hakuna usamaria.
Mina jilinda kama sai na manga.
Ole.
Mina jilinda kama sai na manga. Mina jilinda kama sai na manga. Mina jilinda kama sai na manga.
Ukini ona kamba nigga. Superstar siki na itaji. Hey figure. Ukini ona kamba nigga. Ole. Superstar na itaji. Hey figure.
Eight figure, I go, Kaini chini darasa, rina anza na wapa tuition. I trust my instincts, my intuition. Ni kama niko apa, na wapa tuition. Demo kilinga na pigia masturbation. Na jita simba mnaishi mjini. Bima sai na cheza na simba polini. Watoto wa mjini, cheki. Kwenye puwa na kipini. Nimebaki na smama with my clue. Ukivaa kipini kwenye puo, sio ni mjanja. Tupa get a nose link too. That's a snow new, it's not the brand new. Tommy Thomas, I need my legs. Na party kama nipo Las Vegas. Gordon Jacob, two pack. Wewe una one pack. Unaingia gym upate six pack. Mimi nina two pack. Wewe una one pack. Mimi nina two pack. Wanna six pack, me na eight pack, we both two pack. Me na jilinda kama sai na manga. Me na jilinda kama sai na manga. Me na jilinda kama sai na manga. Me na jilinda kama sai na manga.
Ukini hona kamba di nigga. Superstar, night target, eight figure. Ukini
hona kamba
nigga. Superstar,
night target, eight figure. Shit. Woo! Ole Zidai, ole Zilla, ole Thomas. Shigidi, shigidi, we from Masai Land. I stay strong like Black Panther. You know how we do. West Coast, ukikutana na Masai, you know how we do. This is Masai Land. Hey ya, hey ya 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 ya, hey ya, hey ya 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 ya, holy hey ya, she die, holy ya ya ya, sing it day, holy,
holy ya ya ya, sing it day,
tuge kwa pamoja, yeah, holy le, yeah yeah yeah, oh yeah 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 yeah. Turuge kwa pamoja. Oh yeah, yeah, yeah. Hey, 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 hey. Turuge kwa pamoja. Oh yeah. Oh yeah, 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 yeah. Oh yeah. Oh yeah, 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 yeah. Oh yeah. Oh yeah, 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 yeah. Turuge kwa pamoja. Oh yeah. Oh yeah, 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 yeah.
Yeah.